yamde joji yabbare kamintaji chapande tati dande studio kalangu kibaru jumaade fulfilde min Omar Hamad janga to do masinaji kader chombiano ender ko kibaru jimed en kala hollude duro pilaki labi don no sedi e duro ko watte ko yata to enda tolak ende en der halaji med en kala wiide fawadi joni ko der jangirde l'école bosso der region difa no tawda jaccere janginobe don do wakati no préfet on wanno yilaru don fami yewtere meden pindino hande haltanana do loctorojo mawdo loctorore commune goabo mo gallu nyamey kaldo nafa katawade der kural ko hissintani be nyaw coronavirus kore jamirtama yerno kalirnode e der ko e kibaruji meden do der Niger durwo ko sede aw dum watta kenale wakati durwo pilaki e labi dun yeruno maître malam mari malam dawda jong andal do filla durwo fina tawa famminere o wi dum go durwo watta kenana gan subade yobe to durwo ko leede afrika ko wite tola ko dum asman shine yottide makko
no lutteur nigérien
droobe leedi niger der mu en no wodi droobe lobbube irbe hennon fu go onon niya den gadam bin tekeke min gi ko mo teddirka mu watta ano kiloji la soy tati e joy no wawi durwi doyde e mo kiloji hemre denne no wado no o nyenyiri fu o heppa hebude jalorgal do mo kiloji hemre o enda tolak der sigilaji durwo mu no wodi iri pottande de enda gadatede undu waddi ko min bi der sigila amin o durwo tefata kubahi o leedi niger iri sigila o enda watti ko watta kebudo takubahi kin na dekotodo he makko on enda heba yehude to duro sede yago enda duro go dermu ko wadata pottande chaka be kiloji la soy tati e joy la soy tati e sappo e joy la soji nay fa e dekude do kiloji hamre di do dum woni nafakka tawteka der duro teful takubahi ko watte chaka lede sede yago e enda
de la sede yago
mbiyani duro pilake labi dun no woni e hore mu hande eden tawandere nyalomaaji jeegom e durwa go do durwa be chapande jeetato be reejoji din tawda ko wari filade labi sappo e dido tam woni chamay suban hande o kanyum waddi ko do sono wodi durwo be tato be chamay tawano wodi dido maradi dido nyame dido agadez goto difa goto tilaberi goto zender wala fey goto kanyum waddi hande lasara woni mbiyam nyame no durwi do am e tilaberi dosodu foto e zender mbiya ni duro pilaki labi dun no woni e hore mun to hoggo durwobe go nyamey don den non ele wakati durwo go durwobe rejoji din fu no ngada mentali sifade ko e mudum hollude ko ngala fu hano dun sabi ko burondirol no wade hano bawdo mentali nonni yade wakati durwo go bandimin isufu kodo koko habaruji jong andal do fila duro fina tawa nani ko wi mama nada keddo lamdade ma
kari shine wannan da ake ja
manore hune non ko wattata neddo nana semme sanne gandenno wakkati mamiraabe amen der fina tawa mabbe wala chebe de neddo yara ko wattata dum semme gada manore dundu hune non ko baade funoroni dum gan saroobe neddo kan ciutinta dum be kalana dum ko wi'ata hana hune odu no halata tanni sede dun darima dun dara birdi mada halimada den winnamma dum hukuma a hoje dun janga bi'a a woni bawdo a woni gari wala gorko baw what it dima tewtiru denno hana sai durwo tanno wadante na bilami be ahan tewtaydo de dun wadanima amma adawa burto da gada goddun on durwo tan wawata jogade
ko ko ace kade take rike wani abu
préfet mo bosso der région di fa talata jabbido o yey jewoyde lekoloji pamari di gallure de arimi shettima odoni préfet mo bosso chagande o wanno yilaru mako holli jaccere kewdo ko tawa an ko darta filla janginobe yeru no wir ternan fuddai ahmed kebdo lamda dem e challal
ni wadi yilaru tun to wada cakkanta raje den mi tawidu janginobe wombe don enden no tawra sador maji ar ko darta filla golle mu mi hi'i kalasuji nay jangobe mu en kawra der kalasu goto no jangini janginowo goto du kan wonno jangina be mi hi'i jangobe gon e hikka kani tefoyde derol jande mu jangobe be gala janginowo ba goto ardibe hawju jangirde de enden bi o janginobe be enden gida gare janginde der cakkanta rarde enden dalila rafke jira no fukkingo tawi dum arido leydi o enden no tittinkini sanne ko watta jande dartu der leydi meden fu amma wobbe no tefa salade denne no hani non himbe bayle jikkuji mu illa hitano dubbe ujinaade e sappo e joyi boso tawra rafke jora hakkilo fukkingo de yettore alla de jere fuddi der cekantaraje de enden himbe dum kana salade warde golla
nay don wawirta sigiltinade e tindirde wadobe fi gollal basol kange e juude do enda der leydi meden Niger kanjum woni hore hala hawrinde de minister kawjido fi basol arzuko der leydi sigili kengan ton maradi hawtade e wadobe gollal basol kange madame Hussein Hadiza Yakuba o minister nani ko famini Mohamed Maman
basol kange wala no wadire fodde no labi jamani kawjidi fille basol kange de biiri dundu waddi ko gonnati wala habaruji ke jordi fu har ko darata fille dimmaaji kange basade dalila bonnere wadune jeddi le novembre du ujina didi elaso e go ton ganda mawa bonnerde dermu himbe mayi waddi ko hawrine ministeri be gonnati jeetati lewru novembre du hadi basol kange de hawrine meede hannen du no hani ceutinade do mol labi kawjidi basol majje e balla ka basobe enda kana waddanede ko watta be nyanya der basol gol be annadu no be gadira luma ko majje den du annadu no dum moccinira no kuje de enda de basol gol enda timminama
nonni se kote fande der region di fato fille nyaw coronavirus ono deccini ton yerno loktorojo mawdo loktorobe mo loktorore gallure on famminiri o wedu labi kewji ko jama ko hisintanim be rabu ngu nyawu fudule wakati no fijo 18 december ko lati jamaare hawri der wuro ngon ko watto jeddire mosi abdullahi loktorojo mawdo loktorobe mo di fanani ko wi habibu garba wakati yano to njanga
pour difa
difa e lawol rabu golni himbe tato min kebi nangube nyaw coronavirus gu enda wandirabe nangube nyaw gu enda ndu fu min yewti nake min eti cellal yettore alla wala tawrado alamo hollude rabu ibbe nyaw coronavirus gu enda lokotorobe tawabe der filla duru didde nyaw gu enda e rabu mun du no tittinkini ko watta himbe keba nyawtigu lobbu der loktoroje meden hana nyawtigu du nyaw coronavirus tan fa e nyawtigu nyawuji dito fu dun joddini du nokuje to himbe oto juude mu cummode gaddama no wodi du fa handen loreji hano ambulanceji ado wandi nyawbe ben enda sigila durwi didde nyawgu enda e rabum no donno yehira du no wodiri sa donno gon fuudu no min keba
au cours de cette manifestation
nani bi ander jeddire meden deni lati locol duppe ko wonno buudi chapande tati horrama buudi chapande tati e joy don do yeru ko holliri dun no komartaɓe lumoɓe mawɓe hoƴoɓe no nanna ɓen kolliri mbi ano ton ko wonno buuɗi ujunaji capanɗe e jeegom e ɗiɗi horrama buuɗi ujunaji capanɗe nayi e jeetati ceede men sefa ano do hemre pecce capanɗe tati woni ko ɗum ɓeydori noni amma ɓe kolli du e wiide bako noon ceede locol duppe waylaki ɓeydaka e nder boulangeriji noni mbiyan le département mo doganduci région do so golloɓe gollal kalijeje ko gattata woni pombe terre ɗum ɗo yeruno ardiɗo fedde hawjiɓe golloɓe kalijeje on wiiri waɗoɓe ngal gollal no keɓa riba majjum sanne no Hamza Alassane famminiri Abdulaziz Danyuma
mine der dabbune de komin ɓuri hukkude semme kaw woni demal pomputer o de Allah jaɓi du min keɓan barke makko hana minen tandu himɓe fuu gam ba kilalgal sonnama laso ɗon ɗum heɓan riba de ni dabbune de du yahiri yeeso ni to min nafoto respewol e kokkinol dabbune kanni woni hunde ko wadda saɗorna nder demal pomputer o kokkinol dabbune de du wonƴitagol bakaje kanni woni dalila majjum de hana no botor de neɗɗo miɗum heɓan botoji keme jeego fa ɓurano himɓe keme nayo gonno dema pomputer o demal ngal dude hanti ko heɓa ɗum min gattowan ɗum mangaja min moɓan demal pomputer neɗɗo no heɓa fa million e ko deki nder mum deme ɗe to de en daari gala riba
fou
e nder lawol subagol nata der orde ko latol bal pelle latol bal leydi afrika dum gado to endan atalata ker leydi egypt dum bien fedde latobe bal mo gendarmerie national to endan leydi meden niger hebi nadde der orgal ko wite pool d zakari ibrahim ekintino fedde latobe bal mo gendarmerie national o wi imo watti gikke sanne e latobe balbe nani ko wi salamat kadiri
Nous pensons que
miden mila ko cubaki gadaki ki enden ni wadirama no wodiri cubaki kindu wodi min tefino to min pottu e pelle mawde nyenyude sanne der latol balde enda misale ir mazimbe e alano pares e konandi titta der orgal indirangal groupe de min tawa der orgal gal enden ni no wodi as berken wobe hebude coupe mo kaf o enda no wodi asek mimoza kandu hebi coupe mo champion leagues o enda simba sc mo tanzani no tawa der orgal gal der rabinol halani de enda dari fedde amin de enda kayre woni fedde de nyanya sanne fodde pelle de tu amma miden godi tammude latude heba jalorgal weltare amin du non komi limta der pelle sappo e jeegom lede afrique nyanyude de enda der filla latu bal tefa coupe mo kaf min gadam bawde amin fudu gam wurtinde inde us gendarmerie e inde lady niger
en general
sai ngarten e yewtere meden pindilen bi en gandur wididde raabu nyaw coronavirus o wadi ko gomnanti Niger yardori e kure tufirde ko hisinta nimbe nyaw coronavirus ko lati mballobe balli tiridum dum dumbi en illu der dubu junaji didi e nogayno ngu raabu fuddi wangude amma der dum fu no wodi nimbe latibe no kollitidal nyirako e warde tufade yeru no docteur Salum Mariama loktorojo mawdo loktorore commune goabo faminiri nafakata wadon der tufaki kure ko sintani be nyaw coronavirus adam da waki yewtide mak
cette maladie
nyaw coronavirus era fimu fero diray e fi nyawuji da boji himbe ditu himbe alhali goto on kanni golno kolla hanno be kollirnomo wakkatiji da buji bittidi to fede kural hisinde himbe nyaw doiru duyoje nyaw boylo dane nyawuji difu fuddammo himbe kokkay semme gara gadane kure hisinde be nyawuji di to fede kural to fillamu wada fu himbe jawa hukkude holar mube sayni hese hese ko e mabbe pirte den ko be jaba ko himbe ko e mabbe pirtaaki sanne do kure nyaw coronavirus gu era waddi ko ibe koli pene kalteede do whatsapp e konanni
tis les réseaux sociaux
kure hisinde himbe nyaw coronavirus era irsa dormaji iye kure de baawi hisinde neddo
ce vaccin
kure de himbe no gadane de ga ide kisina raabuji bibbe nyawuji coronavirus bangudi no gilo chaka himbe de kebi neddo se ore na ore sattune wulo wulo bannu sattungo ukko neddo kine neddo chukka fofaangu tiidana dum chaka balde didi na balde tati burnan tiidan neddo na maaya hanne ba neddo yarama loktororno sai ni wattana ma tiyo denku fofa
protede a respirer
no jindi nirta himbe ko watta be jaba be jaha be gadani kural hisinde be nyaw coronavirus era mungu
e comme on dit dans le jargon
hanno wawbe hala bi irta dun no umma lawade no buri annu lawol neddo tefa wawade law no buri yebo fa nyawa denko tefa nyawtigu gan der nyawtigu annaka fu no dun sector to eneddo wadanede kural gal leedi saudiya wi'i nafakka majjunno wadi leedi jabi firtande hijjorde den wadnaabe kural gal mido yidi dum himbe paama jaba gadane kural hisinde be nyaw coronavirus era mu kure den no kebo der loktoroje meden gardo fu heban jabbaaki lobbi wadane du kure
se faire vacciner
do wonto kibaruji mede dengal fulfulde tili do inde asumana shina balludo ko di kibaruji cigila fawode abdul kader chombiano gondo do masinaji wala fukomba mi wide sana njabodo rakia aremi yamde joy mintaji la soji didi e joy ko waddan taw kibaruji dengal hausankore kirtento jamhirti
Diva do Radio Alternative
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM Zender
do Radio Gaskia Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM
Mara ido Radio Sarawnia
Lamba hemre edidi topere ego o FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba chapan ejena ijena FM Studio Kalangu